Yahaya surawol sappo e tati.
To dun nyalde go'o ko dun wada humto sakkinki. Yesu e andi sharel wadi ngel o alata duniyaru ndu'u o so'o to nyako mo dow. Yesu e yidi yimbe mudum gombe nder duniyaru, joni bo o hollaybe mangu yidde makko. Yesu e tokkube mo e be kirto. Shedan yadake wadi nyumo hokkitirki Yesu nder berende Yahuda Iskariyoti biddo Siman. Yesu e andi nyako mo dow wadi ko dume nder juude mudum, kadin e mo andi diga to Allah o jiwoyi, to Allah kadin o so'oto. Gannon o ummi diga to be nyamata nyamdu, o borti toggore makko, o taadi gudel, sey o nyaddi ndiyan nder tummude, o fuddi lotuki koyde tokkube mo, e mo moytira de gudel ngel o taadi. O wari to Simon Petrus, Simon Petrus wi'imo, modibbo Allah lotantayan koyde?
Yesu wi'imo, joni a famata ko ngadaymi, amma Yesu do a famay. Sey Petrus wi'i, a gonga a lotantayan koyde?
Yesu wi'imo, to mi lotanayima koyde, an na a tokkudo yan. Simon Petrus wi'imo, modibbo ta lotu koyde an tan, hawtu hu e juude an e hore an. Sey Yesu wi'i, ko moye lotido fu bandu makko warti lamdu, nana a fuditi o loti hore makko, sey ni o lota koyde makko, onon bo on labube, amma na on humodon. Yesu e andi kokkitiraydo mo, kanji wadi o wi'i, na on hungoni labube. Gada Yesu loti koyde mabbe, o borni toggore makko, o so'i o jodi to o wonno, o wi'ibe, on pami ko ngadam mi on joni, on noddaya modibbo e mawdo. E dun hani de ngaddonno, gannon gonumi, joni de min mawdo modon e modibbo modon, mi loti koyde modon, onon ma e hani lotindiron koyde. Mi wadani on ko ekkitotodon, gam onon ma ngadano wobbe nonno ngadam mi on. E mi wi'a on gonga, wala mashudo burdo jeydomo, nde wala lilado burdo lildomo. Joni de on andi hufi duun, on barki dinabe to on gadi dun. Nado modo on humetaymi, emi andi be shubumi, amma ayare nde e dole nde hewa, binde, neddo mo nyamdaymi nyandu an, warti ganyo an. Emi wi'a on duun joni ko du wada, ganto du wadi ko lodon, mi wani mo ngonumi. Emi wi'a on gonga, hujabudo ko moemo lilumi, jabi yang. Kadin hujabu doyan, jabi on do lilo doyan. Gada Yesu wi'i non, o wanni na sedda, sey o wi'i enjairi, e mi wi'a on gonga, go'oto nder modon hokkitiraya, sey tokkube mo dandar tiri, be pama e do moye mabbe o metata. Go'oto mabbe mo Yesu yidi na sedda, e jodi hade Yesu. Simon Petrus sappimo wi'i, yamu Yesu do moye metata, sey o baddi Yesu o wi'i, modibbo dum moye. Yesu noti wi kanko woni mo kokkaymi ngel ngoshittel burodi gada mi suwingel nder tummude. Sey Yesu suwi ngoshittel burodi nder tummude, o hokkingel Yahuda bi Simon Iskariyoti. Gada Yahuda jabi ngoshittel ngel, sheidan natti bernde makko. Yesu wi imo, yawun gada ko ngidda waduki. Hujodibe do wala pamudo gandume Yesu wi imo no. Nde Yahuda woni deso shede mabbe, wobbe nder mabbe nyumi Yesu wi umo o yaha o soda ko be kutinirta nder humto, ko o hokka be galana goddum. Gada Yahuda jabi burodi dum, o wurti don e don, e sharengel dum jemma. Gada Yahuda ali don Yesu wi, joni teddungal bi neddo wangay, nden lawol makko teddungal Allah wangay. To dun teddini Allah lawol makko, nden Allah e hore mudun no teddinay bi neddo. O teddinay mo nako nebi, bibbe an, mi jodo doto e modon share seddata. On dabbitayyan amma ko biino mi ardibe Yahudan ko en onon ma e mi wi'a on non joni, to jahaymi on bawata yaaki, jonira goddum kesum dum gidumi gadon gidindire, non no gidirmi on onon ma sey gidindiron. To on gidindiri non waday ko moy anda onon on tokkube an. Simon Petrus yami Yesu wi'i, modibbo to en jahata?
Yesu wi'imo,
to jahaymi a wawata tokkuki an joni, amma Yesu do a tokkayyan. Petrus wi'imo, modibbo ko hadata mi tokkuma joni? E mi siri mi maya gam mada. Yesu noti wi'i, a siri maya gam an, e mi wi'uma gonga, ko jakardi hana a wi'ay a andayan de tati.